Bonke abantu noma impili benzima endleleni wawuhlala umamathe kanjalo abanye bakhuluma bakwehlise bethi awusoze wafinyelela phezulu kodwa wena wakhubeka nokulwa manje ubona amaphupho esefezeka ungakhohlwa lapho ubela khona Nyembezi sikukukeza wenjabulo Yonke imizamo yakhe yabonakala Kulunkulu kuvulela indlela Kuyinkanyezi ekhethekile Ukukhanya kwakho kuyabonakala Ngisho kusemnyama ebusuku When usakhanyisa indlela Sago se sfigile Hey mama ya kan Hey baba ya kan Bongo mundu ya bona Ninganye zikethekile Bakukhona izinzuku zokhathala ukabanga ukuthi konke kuphelile Kodwa amandla akho ngaphakathi akuzange avume ukuthiwe Abangani bakho bayajabula Umdeni uyasiqhenya ngawe Ngoba konke kwake wakufisa Sekuqala ukubonakala namuhla Hakamisi izandla zakho phezulu Bonga ngalolu hambo lwakho Izibusiso ziyeza kangane Kodwa sifika ngesikhathi sazo Kithi kubeka Ungabheke muva Ikusasa lakho likhanya Njengenkanyezi esibhakabhakeni Let's